yonu yeesa dhugeeffanne nu ijoollee waaqaata yonu ijoollee waaqaa taate waaq waan cuf nu itti hima sun waan dasa kanami war tokko walti dhufee waliin haasa'u abbaan ilmeefiitiin haasa ijoolleeillee warri isaaniitii waliin haasofte nulleen abbaa keen ka gubbaa jiru waliin haasa'uu feen akkanaafi waaqa galata galchina marroo inni waan edduba irru dabreef waaqa galata galchina atta sagalee inni nuu kennelle tanaaf waaqa galata galchina waan inni fayyaaf irree nuu kenneef nu waaqa galata galchina waan inni waan hamtu nurra dhowwe hagguyyaa irra kan nuun ga'e inni nu dassa nu jaalata akkanaaf galata galchinaaf waan nu guyyaa edduu feenu nu waan waaqa kadhanna akka inni waan nu feenu sun nuu kenne yoo ijoollee sagalee gaafatte nu sagalee sun kenninaaf nu ijoollee suni waan isii hamtuu ittiin kennin wam ijoollee suni dassaa kenninaaf wanni akkanaatiifi ijoollee teen jaalanna sun dassaa jaalowwan teennaaf waaqa hojja nu waaqa waan hamtuu kadhanne waaqi nutti hin kennu inni waan dassa nuu kennuu fedhu malee waan hamtuu nuu kennuu fedhu marroo inni nu jaalatuuf ati gargalin qabda ati sodaatta dubbisuu waaqatti hima waaqa akka inni dhiba kan kee cufsirra balleessi hin beeku marroo ati kiristaan taate ati gargal hin qabu jechuu hin dandeete waaqisiin waliin jiran ifula gargal kan keetiille inni si qarqaaree sodaatante cufsirra balleessa nu warri durii waaqa hin beeku haallee hin kadhanna akka waaqi isaan gargaara yoo namni taabuu guddoo qabaateellee waaq kadhanneefi akka waaqi nam sun qarqaara ati guddinni feeta ati waasuu waaqa gaafadh waaqi waan inni jedhe namna kadhat cufitti kenna yoo inni dhugeeffachaan kadhate ati waan hamtuu hojjette ati yaada arfatte ati waaq kadhadhi ee aabboo na baasi jedhe inni onneetante hojjum sun dhiqa nu guyyaa cufa waaqa waliin haasofna diram hojjanu lafa kaanu guyyoo guddaallee hojjanu hojjannu hojjanu harma deemne fula dhibiidhannellee halkallee hojjanu deemne rafnu ak nu waaqa hamu waaqi nam isaan dubbat cufinum dhaga waaqi afaan cufinum beeka waaqi nam cufinum jaalata inni gabrallee hinum jaalata waaqi waan inni jedhe gabritiilleen kanaan dubbattu jedhe yoo an garaa kiyyatti fudhatini kadhaan tiyyalleen eessoo warri dhugeeffateen gargargiste yoo atiin eessoo garaa keetitti fudhatini waaqilleen kadhatanteetilleen dhagahu waan dura waan ati kadhattu eessoo cubbusi cufnarra dhiqa waaqi si dhagaya hojja atiin isaan waliin dubbatu atiilleenii gumum warra waaqaa ta'an keesseenta guyyaa ati dooteillee ati gar waa kadhatte waaqaan waliin teteettan
yuhaasomne yeeso wolii waandasa yuhaasomne yeeso wolii waandasa dhipuuf rakkoo keessa isaat nu qarqara yuhaasomne yeeso wolii waandasa yuhaasomne yeeso wolii waandasa yuhaasomne yeeso wolii waandasa yuhaasomne yeeso wolii waandasa dhipuuf rakkoo keessa isaat nu qarqara yuhaasomne yeeso wolii waandasa yuhaasomne yeeso wolii waandasa.